It's royal, babe.
Mungai ibaba, niko na Mikos gang. Gengela mikosi bana. And if you think it's too much,
your mother, buana. Don't PM with your father, eh? You see?
AA6Y on the beat.
Una hit time kwa life kwa ganoma lakini ikipita walai wese mawagwan
wagwan
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 when the legend passes the mawagwan kuna hit time kwa life kwa ganoma lakini ikipita walai wese mawagwan
wagwan
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 when the legend passes the mawagwan
niko chini kwa fuko nina 30 lakini sijali mbona ongeza na kamati hejaba imelani nibaki na mabati zikinishika shinga na changa na kilati chum nika patana na ule ngati home ni uko chini kwa mabate ruka ruka juu kama ndawo kuna ujinge ngine mi huwa sialawo mini waka nairo kwani hauni nawo mina Mr. Bunny ndo tuna round this tao cheki tuna wabeba beba kimbao mbao anti nipe nime mbao sini mejipin chikini na ngao cheki tuna wabeba beba kimbao mbao anti nipe nime mbao sini mejipin chikini na ngao
Life kwa ganoma lakini ikipita walai wese mawagwan
wagwan
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 when the legend passes the mawagwan kuna hit time kwa life kwa ganoma lakini ikipita walai wese mawagwan
wagwan
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 when the legend manze the mawagwan
taki hakuna ta hakuna tau tau hakuna ya hakuna yao yao hakuna ta hakuna tau tau Niko kwa tempo, wananita master Singo za kugwara, singo za kuruka Zote na zinawo Sinanga pupa, napenda falipupa Niko na siri, natoka Gota City Sini memedi, pasi mini pedi Mimi si mwese, mimi si mwese Mimi si mwese, mimi ni hustler Mimi si mwese, mimi si mwese Mimi si mwese, mimi ni hustler Sack body basi, ninaomba uni bless Ninaomba uni bless
Life kwa ganoma lakini ikipita walai wese mawagwan
wagwan
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 when the legend passes the mawagwan kuna hit time kwa life kwa ganoma lakini ikipita walai wese mawagwan
wagwan
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 when the legend manze the mawagwan sihiki tu wakabigi we panua panua
panua akili
acheki huku ready mi na nyonga
nyonga
nyonga hiyo time mami umebeba Nairobi ni nani unajua mwenye sasa na kujua mwenye sasa anajua ule mtu alikujua normal day wallahi sio normal lakini ukiwai sema wagwan we're a daily wallahi sio normal lakini ukiwai buda boss sema wagwan ren sio normal lakini ukiwai buda boss sema wagwan
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 kuna hit time kwa life kuanga normal lakini kipita wallahi wewe sema wagwan Mbogi ni mbaya, mbogi rage